lightsnaija.com.
Nikilewa sitaki nigasiwe, miaje msela ona unanigera. Nikishalewa sitaki nigasiwe, miaje msela ona unanigera. I'm sorry if I did you wrong, nimekukanyaga miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga I'm sorry if I did you wrong, nimekukanyaga miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga liwalo na liwe, situmiza mtu kwena liwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong, nimekukanyaga miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga I'm sorry if I did you wrong, nimekukanyaga miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga liwalo na liwe, situmiza mtu kwena liwe, sijanyacha mtu. Liwalo na liwe, situmiza mtu kwena liwe, sijanyacha mtu.
LightsNaija.com.